Talata didi lewru fevrier hitane duubu jina didi e laso e go o yande jo e mintaji sapo e jo habaruji studio kalango e fulfulde dimi alinya li Abdul Muni yottinta e modon. Sembe habaruji meden handen halando andinore de tawabe der golle jimi e fina tawa leydi Niger gadi yeso kokkobe habaru dum du subako o nider huber nyame dum wada dalila makol kirirde ko wada do labi duru didde nyaw coronavirus erabum. En kala ndu ni fa hande do jonde no wonno wadira chaka ummotobe leedem en no jaha leede Touba ko be tawabe to andan der hubere agades kam fu e himbe bangere hagades be andan wonno wadira yewtere pindinol studio kalangu hande wadan do ekkintinoje de janginobe tilibere gadana der jiddir wittine de andan dum du do burno dirol e golle hirnyere ko totte chaka warbe e rewbe Anasim fedde jinganore tawabe der jimi e golle fina tawani do andan der leedi Niger subaka o non do der hubere nyame wadi andinore mum fa handen dum du yeso kokkobe habaru do andan der hubere nyame de andan ni dum du dalila mabbol kirirde ko wada dum du ni fa handen do labi duru didde nyaw coronavirus erab nani ko Hammad al-Mumin mo fedde de andan andirado Almeida wi ko rabi may kanu waddi firta e fulfulde
do en tash do ko mataki
ni fe fu ko ummi hojude lawol e durbi didde nyaw corona virus torudo der duniyaru o mineji mobe gol lawol buri tampinde amma min garana elude horejo leedi on yeruno leedi afrika deto horebe leedi mu en ballitir yimobe gam alla nyaw coronavirus o ni minen du min jidi horejo leedi on wallitiramin no wodi hande der amin yimobe wonbe no tefa sonnude gineji mu jimirdi gam sodoide nyamdu nyamminira koreji mu en jom en badeji burtini yimobe hewbe garra fi alla e yobude cede suudu hande galleji yimobe hewbe cankitake garrafi nyamdu
sabodo baba abinci
himbe bangere dubai hubere agres denden ni galano nana beldum karko darata ni ummotobe leedem enno jaha leede Touba kobe joddinaabe der kogol OIM agres denden ibe gatta du fa handen dade yaade ardibe hawju hubere denden ni ko watta hawti dade OIM fedde hawjina filla ummotobe leedem enno jaha leede Touba kobe denden ni fedde de ko watta ni mo sala boy talima be dum enden heba nani ko Amina Haruna tawado der bangere dubai wi ko Tilla Amadou waddi firta dangal fulfulde
se ala kone
konin be fu andani no subaka midi e jemma wakat funa yibe le tendeje be njodi mane takkol kowle nimbe wodi dunde ni suka debbo ma surbajo farriti e wurtade be tefan yewti didde e mun de goji gon ibe tafa fayyanude e mabbe fudu le jaman nyaw coronavirus monimbe tawa le min o buri ayyan dilambe leede ben no dojja anda ka fu ir nyaw nguye woni be se ko alla de miden keba OIM ndene wawi wadde ko tawe be deggake der jippo da mabbe den dun nafam min minen bibbe wuro bangere Dubai e badi be dum be fu
du quartier Dubai
ummotobe leede mu enno jaha leede Touba kobe ni jiyaabe leedi Mali tawra bibbe nyaw coronavirus alkamisa bitido onon dum tefino itidde be ton andan ni Mali amma be calake natude lana piroka gaddaka adabe yara bamako kan andan ni seni be dilli kogol OIM gol andan be nati der hubere agades de andan nani ko Oscar Safari mo OIM agades o andan ni wi'i ko Tilla Amadou waddi firta de ngal fulfulde
ce migrant
be dilla wambe ni fa yotti alkamisa jabbido andan e be godduno lawol be ballaga amin jon non kambe ben enda be chalake ballaka endan ballaga du eden andi do mere won ko wadate e do muyaade du kondan nyandal kamisa ne OIM hooji lana pirowa godon gam batte hor debto enda Bamako kanon be chali yaadu endan sabbe bi der mabbe no wodi wobbe latibe yewama tawdama bibbe nyaw coronavirus on enda ben do hetta yaade mabbe dun sabbe bi kambe be jabay be dille be joppa bandra mabbe nenne ko be chali ko min bi dum be burte ke le hoggo to min penato jokari e wuro be gonana hembre e chapan tato tato be fuma libe jia der mabbe ta kana sappo do wodi nyawgo hembre e noga gobe be nata lana kabe korde sappo do heddino dum be du sawro tefene dalil no hotiram
son positif
Mawne laso e jena lewru janvier hitane dubu jina dide laso e go oto maradi dun wadi haurine do sigila wadande himbe uddabe dalila kacheji mawdi di gadi tondu nider sudu kite region maradi dun enden haurine de enden wada porkirer region maradi e gulli dobe hemu hauti dade fahande e himbe sudu kite region zenderka endu gari to haurine de enden naniko Henri Martin Mokhtar procureur maradi o enden wi ko Mohamed Mamman waddi firta dengal fulfulde
les audiences des chambres criminelles
jonde sariaji ko watte do hirnyereji hunno ko lati ko heydi non ko heydi tina dunom ministere hawjine fille sariaji wadi dum heba ciudi saria kanyo ciudi kasu godon fu yolbinene ele gollangal endam min micintina on ni demum sariaji di fu wakati goto watte hala mundo halta kena ele wakati goto le hitane madu konna wadan dubi didi ko sariaji jojjine dun don du wadi golleji kewdi ngalana gatna handre no wodiri sey ndego atawan le ciudi kasu wobbe no gonno joodi don buri duubi jeddina jeetati andaade fudo dum wonno joodi don endam to dun saabi min noddi hawrinde endam gam battina do fo holle golla mum heba mo hen fu anda golle mum moddina golle mum dum heba dum fu dum wada no handri en wodiri
necessaire qui doivent être établis soit faites dans les délais légaux
Région di fani remobe poivron e maroje hitan hikkede enden ni no tawra sadorna dundu dalila di yele ko ma dugu yobe garde nyami no kuje to dum woni dum rema kulle de enden ni fa handen du kaden rafike joron hakkilu fukkingo kandu no tawa der cekantara denden nani ko koruji dalla ardido kra hanu sudu remobe region di fade enden ni wi ko Mokhtar Hamadou waddi firta de gal fulfulde
la production du poivron
golle demal tonkaje poivron e maro dum der region difa naton ndian le wendu ko madugu yobe dum waddani dum chadale sanne hitande hikkande nangude tam yottade boso ndiam dan yehi ko watto kilometre ji chapande joy arto sobirde dum denne senior odon andi to wite kinchandi e kabelewa ndiam ko madugu yobe dan yottake faadom wodi dum der nokkuje to poivron on wattete don no wada ektaruji ujunaji jetati amma alla e rafi kejoron de nagu tawada don kambe naton ndiam satu fungo do hembre chapande jetati on fu wataka poivron bonanda ndiam dando wadi ko wattobe poivron gere puddi gollude der mansaje mayne e gudumaria
de mayne e de gudumaria
Himbe komin magariya region zender ni handen no belti sanne dalila pirtol kerol chaka leydi Niger e leydi Nigeria hanno Suleiman Ibrahim prefet magariya onden ni haliri dum lumotobe chakantarare mun dubbe no jahno nyamo lube takkol kerol leydi Niger e leydi Nigeria nani ko wi ko Mustafa Mamman Sani waddi firtaade gal fulfulde
Nous importons plus.
Miden ko ja gineji nanude burde adude yara. Gineji konimbe buri nautorade fujuta na Nigeria. Fudu komasi niji pita dimburi. Miden godi lumoji nyamoji tawati dokeri leide din kawani lumo garki. Latingo nyamtana atalata. Nimbe magariadu ngata tango. Gamduda lumope mawpepe. Tonko doche gineji mu enkano nonim. Lebi sapo ejegom gadadi ko ke. Kerol hedde leydi Nigeria no mabbi dum arzuku komin on sojjarake chagal sanem gam hunde fu adataake nanne e wurtinede min kebi ba chadale ar kondarta farto kawrol jawdi gollirtendi dom denne weltare maunde dum latani min hande e yide mabbitol kerol leydi Nigeria hedde e komin magariado
sore ouverte
Feni futu fedde leydi Niger hawjino fille latul bal e fedde hawjino fille latul bal leydi Saudi alal bitido onon deki jungu do derol narral chaka mu en har ko darata ni fille walludirde gollida misali har ekkintinoje do latul bal sukabe ummatore e rewbe kanfu e jewtinaaki no fijoje di endan gadi rote hanon nomin kebir habaru o endan ni do internet feni futu kulle didi de janginobe der jangirde potorde jangirde jande ekitaaki gollal yami kebana mosola dundu nir der joda hale gada do laso e jeddi lewru janvier tandu ujadi de laso e go chaka fedde de endan ni e gomnati leydi Niger nani ko Amadou Issa Souleymane wi ko Nafisa Adam Sirfo waddi firta dengal fulfulde
Der kulle de min jamtide didi gon hebanama mosala misali be dano no jobdi janginobe men kambe talkuru ko lata jangino on no wawi janginde der CEG on ko darta fille labe dito du ministere den hoji adi e wadde no dangal yaade to mobe ministere den ko boyta dum murtere lereji hemre e la soji didi enay ko min gadi dum wadi ko jipti der mun nonni jon o du min anniyake wadde murtere ɗereji hemre e lasoji ɗiɗi e nayyi. Jeɗɗire warawo nde ko fuɗɗata altine 8 lewru février. Min aadake wadde jonde metta yaade to ministére hawjinde filla golloɓe gomnanti ɗum. Woɗi du miɗen godi anniyam faddade ko heɓa e jande ɗum Fatou Mouradouji amin Kunta.
Jati studio kalangu woni ko kettini ɗon jogueɗon endan fa woɗan yaade yeeso seeɗa kalay studio kalangu wadda mandeji kesi kasen ko holloto ɗum fa woɗa gollal duuɓi joyyi studio kalangu dow tokkitade yaadu leydi Niger.
Janguinoɓe lokkoliji commune Tilbéri e commune Kourté jeɗɗiro wittinede enɗen ni gaɗana e kentinoji ɗumɗuni harko darta ɓurnodirol e golle hirñere ko waɗete caka worɓe e rewɓe kam fuudu he hawtidade noɓe kawjoro janguirɗe mabɓe ɗe enɗen golle mum ni fa handen ni porje indiraɗo wondiyeyma zada hawtidade e plan Niger e asso EPTK en gaɗi sigila e kentinoji ɗe enɗen. Se kettinoɗen yewtere Zakari Nuhu ardiɗo porje indiraɗo wondiyeyma zada o enɗen ni e Boubacar Oumarou ko wadda firta ɗengal fulfulde
nder région Tilbéri. Janguinoɓe jandeji pamari e hakkundeji ɗi commune Kourté e Tilbéri gaɗanama jande tindi yaade to gattiyeji gatteɗi nder lekkoloji e dow kawjagol cuuɗi janguirɗe ɗin yaade to janguinoɓe. Nuhu Zakari ardiɗo porje biteɗo wondiyeyma zada famminiri hanoni
initiativement le projet était appelé
projet o enɗan singana kanani ko watta durwida e gatteji ko watte nder janguirdeji ko darto rewɓe warɓe ono caka muɗum e noni basi ɗiɗi konna ko ɓurɗude fou sukaɓe rewɓe kañum ɓuuri tordade ele majjum. To ɗum saabi porje on wiya wondiyeyma zada heɓa sukaɓe rewɓe binde e l'école ɓe janga fa yetto classe to wiyte 3ème. Se noon waɗi kay tilsi gacceji ko watte yaade sukaɓe rewɓe enɗan itte ɗon enɗan ɓe keɓe gaɗa jande
mabɓe.
Aɗa wawi fammindemi gacceji iri ɗi e woni no waɗe nder lekkoloji ɗi
gacceji
ɗini eɗum heewi sanne no woodi dewlinede law no woodi teteede hara falju muɗum torrede e hulƴinede no ta hennandu gollinede ko kamɓe sukaɓe rewɓe ɓenna ɓe gaɗete ele lekkoliji. Gacceji ɗi no keewi sanne ko hatto sukaɓe rewɓe ɓenɗan jaaha yesso ele jande muɗum en ko wonno waɗ ɗum jande waɗan nde wonnana no wata ko gacceji ɗi acce gadennan du konɗan needi kañum e no hanne ɓe jogoro hoore mum ele lekkoliji
conduite en milieu scolaire
moy e gonno gaɗane tindi o
donc c'est initial l'attention des enseignants
waɗanta kena yaade e janguinoɓe wonɓe le lekkoliji pamari kañum e lekkoliji hakkundeji. Min koƴanni janguinoɓe le l'école mumɓo goɗon ele lasaraku saabu Allah e minen ɓe koye amin min dara kena gam batte jande ya yesso min accan faɓɓe timmina janguinol sukaɓe ɓen komin koƴa min tindinaɓe ɗe wakkatiji ɗiɗi. Porje o enɗan o wonanamo gollo le commune mo Kourtey kañum e commune mo Tilbéri le commune Kourtey collège ji jeɗɗi waɗi komin gollidi kañum e lekkoliji pamari jeegon. Commune mo Tilbéri du konɗan collège ji jeegon e lekkoliji pamari jeegon. Min gaɗi ɗum collège ji Sorbon Sansani Hausa e Losa nonno min gaɗin le lekkoliji pamari ɗi Losa Melle Hausa Kulbagu e Sona Kaɗo
de Melle Hausa de Kulbagu Sona Kaɗo.
Bandiraɓe hettiniɓe habaruji studio kala gudo yewtere pindulo meɗen hannden ko waɗi dow ekkintinoje e janguinoɓe Tilbéri gaɗana kokkol habaruji meɗen timmata amma komin dilla miɗen miccintina on ko Batu joɗo kala studio kala ngu hannden waɗan dow rewɓe e nder wakkati cuɓakiji ɗi enɗan e fa hannden no cendol nokkuje député ko waɗira ɓe kokka bakaji mabɓe. Rakki arimi kandu ardoto Batuku.
Jati studio kala ngu woni ko kettini ɗon jogueɗon enɗan fa woɗan yaade yeeso seeɗa kalay studio kala ngu wadda mandeji kesi kasen ko holloto ɗum fa woɗan gollal duuɓi joyyi studio kala ngu dow tokkitade yaadu leydi Niger.
Studio kala ngu
ñande fuu kettine sigilaji studio kala ngu ala sarayande joyyi dow radio ji ɗi golliditto e whatsapp dow lamba capanɗe jeetati 06 capanɗe jeetati jeetati capanɗe joyyi e nayyi.
To on jaggitin sigillaji jeɗɗire
altinere fuu nder yewtere pindinol dow fi sariyaji e yiitugol hakkeji
talata yewtere pindinol gaɗa kokkol habaruji dow fi gurnal lobban e Batu joɗa kalen ko rewɓe yande 6 emin tagui sappo e joyyi
aljumare fuu Batu joɗa kalen mo hokkoɓe habaruji gam martude compa ko waɗi nder jeɗɗire
sowe alal habaruji sukaɓe ummatore yande joyyi lasara e tokkinde en fo fotten faada studio kala ngu yaado leydi Niger.